agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay in dhibaatada bini-aadanimo ee ka jirta gobolka tigray ee dalka ethoobiya ay ka daran tahay colaadda ukrain. wuxuu sheegay in madaxda koorka awgii ay beesha caalamka dareenkooda ugu jeedin laadahay dhibaatadaasi. warbixintan waxaa mar kale inoo haya jacfar kuukaay.
agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ku nuuxnuuxsaday in cunsuriyad ay ka dambayso in dareenka caalamka uu soo jiidan waayo dhibaatada ka taagan gobolka tigreega ee etoobiya ee dagaaladu ay baabi'iyeen. isaga oo soo jeedinayay codsi qiiro leh ayuu tedros adxanon gebreyesus oo ka soo jeeda tigre waxa uu su'aal geliyey sababta dhibaatada dadka rayidka ah ee halkaas ku nool aysan u helin dareen la mid a midka ay heleen dadka ay saamaysay colaadda ukrain.
I can tell you that the humanitarian crisis in Tigray is more than Ukraine.
waxaan idiin sheegayaa in dhibaatada bini-aadanimo ee Tigray ka jirtaa ay ka mug weyn tahay midda Ukraine, iyada oo aan la buunbuuninayn. waxaanan sheegay bilo ka hor, malaha sababtu waa midabka maqaarka dadka Tigrayga.
Maybe the reason is the color of the skin of the people in Tigray.
dagaalka ayaa ka qarxay Tigre Noveembar 2020 kaasoo u dhexeeyey dowladda Itoobiya iyo xulafadeeda iyo jabhadda TPLF. colaadda ayaa yaraatay bishii Maars oo kadib dagaal la isku mari waayey labada dhinac oo uu dhiig badan ku daatay, dowladduna ay ku dhawaaqday xabad joojin dhinaca bini-aadanimada. Tedros waxa uu sheegay in xaaladda Tigreegu ay tahay musiibada ugu xun ee hadda dunida ka taagan.
Nowhere on earth 6 million people are sealed off.
ma jirto meel dunida ka mid ah oo 6 milyan oo qof adduunka laga go-doomiyey. waxaa laga jaray adeega aasaasiga, lacagta, isgaarsiinta, cuntada iyo dawada.
From basic services, from their own money, from telecom, from food, from medicine.
waxaa intaa ku daray inaanu hadalkaasi u sheegaynin inuu ka soo jeedo Tigre balse ay tahay runta jirta. sidoo kale isagoo hadlayay Arbacadii, agaasimaha xaaladaha degdega ah ee w h o Mark Ryan ayaa ka dhawaajiyey walaac yaraanta muuqata oo dunidu ay ka qabto abaarta iyo macaluusha ka jirta gobolka ballaaran iyo dhibaatada caafimaad ee soo socota. ma jirto cid u muuqata in ay ka damqanayso waxa ka dhacaya geeska Afrika, Ryan ayaa sidaasi yidhi. malaayiin qof ayaa wajahaya gaajo daran. qaramada midoobay iyo hay-adaha samafalku waxa ay ka digeen abaartii ugu darnayd ee gobolka ka dhacda muddo 40 sano ah, taasoo ay ku jirto khatarta macaluusha ee laga cabsida qabo in ay Soomaaliya ku dhufato. w h o ayaa dalbatay lacag ka badan 123 milyan oo doolarka Maraykanka si wax looga qabto dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhasha nafaqo darrada sii kordhaysa.
aad ayuu umahadsan yahay Jacfar Kuukaay oo nala socodsiinaya warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters.